ni masuala yako kunuza talanga na uva mbona ususawe zile makulani wani usuwe nzulu mundu mwenjanga ndo ukubuwele masaikuwe ni masuala yako kunuza talanga na upishwa ususawe zile makulani wani
Yeah, I'm gonna go.